is a new vibe. AM Ram on the beat.
Nayaona makopa, mtoto unazidi kunoga. Mwana Khadija kopa, labda umeniroga. Ni mbaya kukukosa, ni kugande niwe wako chawa. Na kwenu nitoe posa, unipende nitakuwa sawa. Shababi ngangali, toka usukumani. Unirambishe sukari, unisonge ugali. Toto chotara, rangi yake ni manga sana. Nikitaka kulala, nabusu picha yako kutani. Mwenzio baridi, linanisumbua. Barua usikaidi, utaniumbua.
Oh Zuchu,
you're my sweetie fanta, yeah I say.
Oh Zuchu,
you're my only one, I swear.
Oh Zuchu,
you're my sweetie fanta, yeah, yeah.
Oh Zuchu,
you're my only one, I swear. Asubuhi ni amsha na supu, nyama frani laini.
Ahe,
ni kusokote mabutu, tasa msusi wa nini. Toto amekubresi sagodi,
sagodi.
Shepu siyo ya kudalodi,
ya kudalodi.
Shababi ngangali, toka usukumani. Unirambishe sukari, unisonge ugali. Toto chotara, rangi yake ni manga sana. Nikitaka kulala, nabusu picha yako kutani. Mwenzio baridi, linanisumbua. Barua usikaidi,